kapipo. Aba, niko na kapipo. Mara nakubu, mara zipende kwake na tubu. Hiya, eti nagubu, mara zipende kwake na tubu. Haya mapenzi kiwa nazo ni shida, kiwa hauna kabisa msiba. Hata ukisusa wenzako na kula, yani mapenzi yanacha mkubwa. Haya mapenzi kiwa nazo ni shida, kiwa hauna kabisa msiba. Hata ukisusa wenzako na kula, yani mapenzi yanacha mkubwa. Ololo ololo ololo, ololo ololo ololo, ololo ololo ololo, ololo ololo ololo, ololo ololo.
And the good work has been done by the people.